kunikumbusha dunia. Malaika peke utanilinda maisha. Uzuri wako hata sijufanane na nani.
Labda wangu mami,
mina mini mala mekushusha dunia. Malaika peke utanilinda maisha. Uzuri wako hata sijufanane na nani. Oh oh, moyo wangu na nyuma sipokona. Naumia na sijui kwa nini. Niamini we peke nae kupenda moyoni na nae kuthamini. Moyo wangu na nyuma sipokona. Naumia na sijui kwa nini. Niamini we peke nae kupenda moyoni na nae kuthamini. Hey
baby hello, mwenye sura nzuri njo wanakuita queen baby girl. Chua wendo ange mchumba ndani ya moyo wangu we. Baby hello, mwenye sura nzuri njo wanakuita queen baby girl. Chua wendo ange mchumba ndani ya moyo wangu we.
Bado mina kuitaji.
Bado
tusijali kuchekwa, amini ipo siku na sitacheka. Wamea siku pepresha, wamea hili penzi letu kushusha. Tusijali kuchekwa, amini ipo siku na sitacheka. Wamea siku pepresha, wamea hili penzi letu kushusha. Moyo wangu nani umasipokona. Numia na sijui kwa nini. Niamini we peke nae kupenda moyoni na nae kuthamini.
Baby hello, mwenye sura nzuri njo nakuita queen baby girl. Jua wendo wange mchumba na na moyo wangu we. Baby hello, mwenye sura nzuri njo wanakuita queen baby girl. Jua wendo wange mchumba na na moyo wangu we.
Tufungele, tufungate. Kumbate, nkupate, unipate we. Tufungele, tufungate.